Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
gany kante to bugi jande ga fandu hala mamadou sama segu jamnyal sakrabe hedibe altinere warode de nogoy nay lewru metu gari noga jetti mudun fodien tam fudi tan mutare golle e wi syndicat modo o wala fuf ko lam ko be jabi ke bangal himeji gollobe be watumo leedi wali mber leedi mali wala gouvernement benna gila yontere e le nanalle rafi pamondiral na hakunde premier ministre habiti be ben moktara wonno hokki tajoral wiide ben tilike yidude e ben hejabe pelle de gollobe nokku yirwere waxengaji mali do benna goytigeeti gol e golle do pene hakki temedoro gollobe service o ardibe goldirnde holliti yo batte chadele wakandi kalisi di gon sembe kaworji amen hande kikir aljumare noga go lewru me hitande 2021 bismillah sakrabe fedde dental gollobe mali fudi tan ben yontere golle ben murtere golle ben balde joy nyande altere noga e nayme kado aniyam ben bami ardibe syndicat o gonnobe battu aljumare hande to bourse du travail e wi mabbe ben fay hunde biltaki be bihi dun murtere golle de do drande na jaba latade de wakka de wala kadi de no himbe son himbe jumabe di huncanaga hore kedan nako men khalifa goita e du fay sango umar wagole alsisi
kambe lami fedde yentem de be bibe beltiki sanne no murtere de wadi leleedi ndi be mbidon jokkitaama leleedi mali ndi fu e mangal mudun keddemo kanko Ousmane Christian Diarra le fedde INTM de o woni mudun
le bilan global de suivi
kongol mutaram de hebi sanne sanne le region ay vaay to le district bamako sur golleru fedde INTM kay goldi be mum wombe le syndicat be ka ana jowta sanne ana robe mu en yi madaraaji di be ngadi e narda be tinno faa be ngada golle seeda di ciudi gollirdi yella jamaru ne fati tampa sanne min nada yimbe be dum wada waifu yalla na timina imma daraji gondi wadade fewde amu yura no kodde fu
initié de toute part
dedo fedde monde wi altinere warorde waran fuditinde murtere de kassen so ni himmeji mabbe di kuntanaka hore kedde faande kanko Ousmane Christian Diarra ko mo sifi do hen
le gouvernement
o yimbe le golno be hormu en le leedi ni wala fuddabere mo pi moro yaltindeme le odo tikalla an ya hono ni torlo fu do yottinda be so bi wala fuddabere ji ni pi le joddagol so halda hakune amen mabbe dun sabi to tanku murtere balde joyi wonde ne mi kalino hala mudum waran fuddude altinere ngarore noga e nay lewru mai hitan 2021
mitidden wiide murtere den wonde wadde de leedi ndi wala gouvernement fa handen
kuteji dido mutureji kewon sanne bangal kabe leedi ndi mbiyana yama jati di bedati dinde leedi ndi dum woni ko mbiyen e leeku warta ko dum woni ko holliti kali dambele lugotodo mbento gullude crapes e wimako rafi golle service don e impo yo mursere milliarduji mbiyana joyfa sapo kalsisifa kedana ko kon kali dambele hanni muda isuf mayga do fay sango alsisi
mursere ne kuteji mudo ana moni sanne urde ko yimbe be mili ko fu odo andi le fedde UNTM ne syndicat e sapo e tato won lehen don ana lehen impo pa yimbe kolonobe baytin mal banki ifayeto assurance ngaji so mi bami dido gollirdi tan hono douane impo on pama wiide jawdi leedi ni fu le dido gollirdi di hebet jawdi kebeten le dido gollirdi tan wa yobude fonctionnaire en leedi murtande hebala ko jogol farati murtere yimbe be kaana jabo beedaade won kolci do wiide nyaloma fu bettiro mo golla kala leedi ni milliarduji joyi fayeto milliarduji sappo woni ko bonanta leedi malini
sakko mba tutla haklaaji mo do kabaru gam bangal be am facebook kay do twitter yontere tiagal yupul golle e bamtugol makko fa hande moktar wonno joinal gouvernement tawane o holliti wiide o tilike yidude e politikobe pelle mawde leedi ndi ka nonno dedo balde dem ben nan lalle rafi ko holtama bangal rafi pamondral hakkunde premier ministre kanye bangal pade embe m5fp kay do wayra do woni de be bojimbini ben hun cangol hore himmeji mabbe di e tewtude ben fa hande ben e tewtude no fadde mabbe ben jabudi natude e le gouvernement o keddan nako heban mi hore heban do foy tango umar
wakkande kanko Mukhtar Wane o tilno haldude e pelle politique kanye yimbe le wombe le leedi ndi fur tobbe didi njaltile hen holitimbe wiide ngaran tawdede e lamu makko o wala fu ko dartata dum won wondunobe IBKB kanye biibe an bayu natude le hen so jabini tobbe mudu en dum won M5RFP ben kollitiwde tobbe sappo de kolliti lamu hakkunde jo tinno jabana dum fedde nebnodete ko foppindedu holitiwidan haja lamu hollita fa laba yoga golleji mudum di fu waran yowa woteji persidan kanye député en le ko yaawi kube bamnode kabor le leedi meden di ko litiidan kaaja cuudi ministre ngadi teddude le leedi meden di le ko sakiti ko fu kayaano gonde hadle beme ande de holitinide premier ministre kanye hippitimbe laamu IBKO be pamray hono gouvernement o haani juddinirede duwe tawede fu laamu hakkunde jo fenni o do golle ka juddinde gouvernement o do wondi e tannude koyde
Rafi Kawral hakunde gollirde CVD yirivere vaccin aji Mali mbiyan gollobe yogabe temdere sappo jogo mabbe huliti itama e golle mbiyan dupen ardibe gollirde huliti wire yo batte cadele wakandi kalisi inspection mbiyan de travail dum nokku kaybo golle kabaru golle ndardi CDV tutude be do gollobe hakkeji mabbe keddan ka koy ban Fatia tare du fostango Omar Golle Alcisse
yimbe lamibe fedde de noddirta CVD de be jabay halde e micro jamen di kolitide wattu jono tidalaji kona yiri bangal kalisi be jogi le ndia do fedde be bi imadara jan wonde wadede yalla be do yimbe le joppitabe an totte hakkeji mudun en non kanko noddirte do manya kale jawara gondo le odo nokko hollitiri wiide dum e tawede fu kambe yoppitabe be kolliti dum wana ngonga gollobe tombe ni tambamir odo anniya
ko be bi woni sabi tidalla o wana ngonga e be jukki hebule jawdi ni faha universite fela an hokkabe kalsi faha ngabe ngana tiddinbe dewte sariyaji ngodan di neddo gollowo mo be jidi fa be itta golle so an jidi ittude neddo golle sabi a runki hebule ko joba dum won tobbe sariyaji di kada tiddinde be debbe jidi e tobbere debbe jitti
fedde no dirti inspection du travail humnire kabar yimbe lo gollobe le leddi be bi dido dereji be nangirino dum juude mabbe jati tiagal mudu be jewti wi dum yatta e seriya so be tipitiri di tiagal kedde mo konko no dirti dum Mukhtar Konate o inspecteur du travail et de la sécurité sociale comme sifie do hen
ni foka be maken
pami faabe chalike ko sariya wi ko ni dube tidi ngana imma daraje la men martina yimbele pamo yimbe golle do farati ko woni yuppude neddo golle na salade pantude be golle bedo yimbe wayni fa holitama wiide kabe jalta en golle be jokka heddade gollo be faa so ni so min donki fey hunchando hore ti dallaw de wi gollobe mi jaha yaso sariya yalla njoddiji dibe kandidi fu ana heba yobede be bante ngate golle ni
le leedi malindi yimbele hobe jogi dido ti dallaji atawande gollo kanyamo gollanta kabi fu gollentedo yoppitan jomun dunki ande kolliti wiide yo wayde andande sariyaaji leleedi lati sababu mudun
hunde jande leadership atay na wodi gilla ko buri dubu ujunere le mali do atay na yere mbion san le grengaaji galleji service ji taccidi fufu so wonno njarobe dun batte wel yonki yogabe kay njata fe tiagal atay o ko dum mbion nafata bangal cellal tama mbion kuteji ana yergul atay mbion yu batte yiti mawuri atay nyande noga e leru me mbion kedan hem kanko Ali Cissé do fostango kanko Umar Wadjoul
atay ana en jaram ko jamarnde buri fu horsinde le leedi malindi suko e mawdo mo jiida fan horsini dun fa wobbe ka baawa yabbaade dun fi wobbe do kollitiide kebi kebay fu wala ko torrata dun en
min ka yorgol ti watta kan fayhun ti ana yewtina yimɓe so min caggini atti min keɓa gal ton fahimi ɗum aɗaɓina wakkati min ka no jiɗa mi yeeda atti fo mi yiiɗi ɗum so wona ɗum fayhu wonno wattako min ka so mi yaray atti ɗum torde kan sanne mi nani wiide yimɓe lewaɓe wonto kolitiɓe wiide kañum en ka so yaray atti hoore mum ana nawaɗe min ka ɗum watta kan fayhun
kamɓe andaɓe kabaru cellal ɓe ɓe mbi attay ana moƴƴi e ɓinguel adama sanne ka joman hani andude no atti hani difirede
tarun monde ana yargol ati ngal fusugol edi wawi natal sababu hadde nyaw nodirte do cancer o nangudem am way uytude wartagol yimbel be ngala hakkile mudum sanne si ati didi wonto ati kudo hecce o ati balejo ati balejo o woni mo yana fi neddo sabi on wawi uytude vitamine de chaldi neddo sa njiddo te ka bete hani yarede so anyami ta ikojo kikide dusa a warti a hirtike ada wawi yarde ti ga hana yarde ti fi su tay wala ko nyanda to a hana hibinde si karongol
ɗum e tawede fo ɓeɗo dogotoro en mbihi debbo cowiɗo hana yarde attayi
bangal figol ballon kawtal arande wal sukaɓe ɓe duuɓi sappo joyyi zone a fedde yo fuwa mbiyan fuɗɗan kikiɗa ko le bento leydi guine équipe leydi mali mo ardi Soumaila Cissé piyo kiɗɗo jagabule leydi mali nattoon e on wattu goto bangal basket mbiyan as ben bangal basket ay police woni keƴaɗo leydi mali le mbiyan kawtal african league basket to rwanda toon keɗɗanna ko en kanko juliate koulibaly do fostango Oumar Waygal
caggal mali e guine gonduɓe silmininde ngal ɗo kawrital leyɗele ɗiɗi goɗɗe kasi ana gondi e golɗo figol ballon fois sukaɓe ngala duuɓi sappo e joyyi ɗum won Liberia kañe e Sierra Leone kamɓe laamiɓe fedde iyumoi nde ɓe mbi maccigaji ɗi fo piyete yimɓele natta toon dow batte ñaw coronavirus o macce arande o fiyan hakkunde guine e Liberia mali du waran fiidude e Sierra Leone kawrtangal an hanti timmudle nogay e tati lewru meh waroru ndu caggal muɗum basketi duan wondi e fiide nokku noddirteɗo kigali le leydi rwanda ndi ilale sappo e jeegom lewru meh ƴaɓɓi noon ndu équipe ngaji sappo e ɗiɗi goni le ngal ɗo kawrtal équipe mali goto antoon noddirteɗo as police ɓen piihi toon koye ɗiɗi koye ɗiɗi e furdu piyama cilol tata ɓoggol eɓe kani hawritinde e fat basketball yawwunde kikir asewernde wakkat so sappo e joyi yamde jabbiri masilimaaji chapantati
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Ayo sakrabe do carten biya kabaruji man hande hulti ton baawi saade fufumta do be bamba le 3.2 tamani por augmente no don viamu 3320 do sede yotam en magazine yotre meden magazine hande rewbe na fawi do kawrutal la me noga e guubal la dun forondi bamako kedan ko ban kalifa guita do fostam yo horan yo enkirijo
toutes les femmes du